na mafala tu nimekuja tu kwa fani ya kijirani nini yalikanitiana nikuwa mradi na dubi na TV kupo nyoks mkuru kuka nasikia kuna mafala nasikia kuna mafala
JJ, you know what's up.
Station that keeps you rocking with today's hottest music and yesterday's hits. This is DJ Marl.
Na mafala tu nimekuja tu kwa fani ya kili jirani alini alikani jiani alikuwa mrazi na dubi na TV
kupo nyoks mkuru kupo nea sindro tejo karibu ina digeto yutu mchecheto
nasikia kuna mafala tu nimekuja tu kwa fani ya kili jirani alini alikani jiani alikuwa mrazi na dubi na TV
kupo nyoks mkuru kupo nea sindro tejo karibu ina digeto yutu mchecheto Napiga bizyo soro niko choche Soweto Napiga bizyo nono niko choche Kayole Na ukileto soro unakula Kidole Na ukileto soro unakula Kidole
Alipigwa na butua Mwenye limchaina mwona kwa TV na venya likuwa kifaa Stinky stinky kumba na noka ganini Stack your spliff Reko na mate stack your widai Cross me Sizi rudi nyuma na dinosai
Fala lipandishwa pressure juu Akarudi ocha foju juu Sena jikuna rikundu Kuna shugli unarukwa futi kumi juu Bila blue siwezi du Nikikosa ganji na jikuna kuna
du Yo, jiji si jiji bila sisi Yani jiji ni sisi Juzi mbichi sinilidishi mpisha lisema haivi Wa, ni blanda nikiwa waba akiwa jaba Na, kipawa bila mabawa ni kama wada
Nikiona we ni mrazi, dokuza mambosho Wisi guangi, unabiv, kago shodo Naitai kurisume, stay kurestart Nikona key smart, misi danda niko smart Ulichwara na ulipewa, head start
Lindenga kidonda wezi sugua, sumbua, takubambua Na kukutuka wezi gundua Kufa nikifufua
Nikikuona nona ngondo kukudra easy Niko solo maisha yolo niko ghetto niko ghetto
Kwe beat na sprint nimenyanya hadi nimepoteza fingerprint Usifos sana nika unapenetrate Mr. Kawingi zina generate we si heavyweight we ni lightweight
Irore shika minoti ikinoti na pongi manoti ndani ya pori Misinda kitoi Lawama mishika kitoi Kwa jagi niko na kinyoi Chini ya bedi niko na kifoi
Nasikia kuna mafala So nimekuja tu kwa fani ya kili jirani Alini ya likani jirani
Sol misko lezi, misi pigi biz na rezi Niko juta dhani mwezi, vitu nafanya marezi waezi Mina hustle misko lezi, misko lezi Mina hustle misko lezi, vitu nafanya marezi waezi Kesi zangu seli mejaza, na jitumo skin mekaza Na spendi kubanja, kami sedu chila wagaza Kwa biz mekaza, na zoza, wanawaza Maheta na ngoja ni fall, adi rasa usikiwa mekaza Mina hustle kila day, na jitruma sita kufail Mina hustle sita kufall, kila day na hustle niweze kufall Na duku nje ni crazy, misko lazy Vitu nafanya marezi waezi Mina hustle misko lazy, misi pigi biz na rezi Niko juta dhani mwezi, vitu nafanya marezi waezi Mina hustle misko lazy Misko lazy, mina hustle misko lazy Vitu nafanya marezi waezi Niki around us take a break
Nafanya mafala wa crown, gavenyari nimekwaria crown Nafanya mafala wa crown, gavenyari nimekwaria crown Nafanya mafala wa crown, gavenyari nimekwaria crown Shelewe mchezo ya town, chana sabate ndo soft ya ground Nasiko labo kimbao, sayo imepanda na sichiki now Nketo na rangi ya difao, nina kiburi imeshinda farao Mindo the modern vigeti, awa niwezi ni tata wa keti Promota likulo mahedi, jali kata kutukati ya keki After kiboza na medi, kama kuleoza na pita na wengi Kulikaza kama mwane na teddy, long live, panatomba mapedi Napenda mahedi, plus napenda maledis Plus machupa za heni, heni, panatomba mabedi Napenda mahedi, plus napenda maledis Plus machupa za heni, heni, heni Tumoka red, stop, stop uja pep, talk Kuni Disney death, not, narega ni temi ya death rock Usteza na si, usteza na si, usteza na si, si Nigga utakula bidi Na usteza na si, usteza na si, usteza na si, si Nigga utakula bidi Na usteza na ri,
Sezana ri utakula bidding. Ah, tire kwangu ndia Roma. Shika fans ka homa. MC dedi konya nani doubt doubt ka toma. Konda ibi feta kiko be. Give my space nigga ain't that. Too much work I don't fucking play. You know this nigga ain't that. Kanja location ring toke. Ditya mleti kwangu sifan. Kari azam kama niko be. Nifupi ni chitu na run it down. Jana ni simi na bazi meshona. Shota na fata na taka bakora. Isu megana mabandi wakora. Kile mtoko no kanja na ponyo na dola.
That's for brick. Let me send that. Me send that clip. From my dear, I'm a nickel. Me fucking a chora, me can a pen. Nazinga for me kukoden. Cinema bad, I couldn't pretend. Kusaka ganji, na fire ni sweat. Banda, I'll not stay my dent. Usi ni catch na miss the feelings. Kwangu ganji, do my healing. Zime nice ni kutop kwa ceiling. All black utadhani mini msudi. Aroma fine ka udi. Duga tenje ukitima goodies. Disco free kunwa ni doali bad na rauka fo. Jua madawa na tembea slow. Kwa stuma banga na draw. Bono na hate na dobo mekram. Mpepe na day confirm na die shorobo kwa drum. Duga tenje ukidai magram. Ma pretender wanapatika na Instagram. Chunga bro si pick with scam. Ukuna maswali mingi na si exam. Na day shukishuki bao nika. Harusi kami pando tapata mabuli.
Nikiulizwa misi jui. Tombo wa razi Mr. Mbui. Kila chuo mnapita yeah. Na mbili sivyo usinite bro ni jui.
Niko na maganji na nacheza nganga chini. Uwezi jikompia na mimi na unakuanga chini. Nikitua dikwara kila mtu lala chini. Hama rapa ni waniaju na wanaitaji tizi. Na kuanga nimeokoka bado mimi ni wachai. Ukumboka nizaitoka unakinda ngwai. Na kuchai ukizileta nizibai. Dresi wa marima vulai. Pirande chupia nimechai. Maranga pirangwa tumekosa ngiai. Usini blame nikifanya warazi wa try.
From my dear ima ni sell. Nipate na chora mbista na pen. Na zingafu ni kukodem. Sino mabada kuna pretend. Kusaka ganji na fire ni sweat. Banda na stay my dent.
Minister ikijundo utanikona. Mini cheesy kosa za dawa na pona. Minister ikijundo utanikona.
Fuck the plane you flew in on. Fuck them shoes. Fuck those socks with the bell on it. Fuck your gay ass fairy faggot accent. Fuck them cheap ass cigars.
Minister, iki jundo utanikona. Mini cheesy, kosa za dawa na pona. Ice Spice na Dai Haga zimenona. Fuck school, but mwisho watoi wazidi kusoma. Gwangi, mindo wapatia trauma. Codeine, kwa system sezi shikwadi na homa. Informer, anatuma joke wa koma. Exile ni kuhepa tuma noma. Magician kodede na nchezi ya Matrix. Kakuna ngori mtaniko kwa mix. 34 ndio hood block mesunda clips. Mabro na bleed siata mbui ma creeps. Siata mbui ma creeps. Siata mbui. Mr. Mbui Mangwes from Adiengu mini mbwex. Easy yadu napona juu ya kuflex. Mr. Mbui Mangwes from Adiengu mini mbwex. Easy yadu napona juu ya kuflex. Napiga miri Mr. Mbui mabagi. Metoka kutrap that's when koshagi. Fasting iki rao ni kibangi. Blue kwa mdomo ndiyo rangi. Top boy jize na shika hama junkie. Mr. Mbui Mangwes from Adiengu mini mbwex. Easy yadu napona juu ya kuflex. Mr. Mbui Mangwes from Adiengu mini mbwex. Easy yadu napona juu ya kuflex.
Piga changi chicha zimewaka. Niko Piga changi chicha zimewaka. Niko tuyalin, niko jionkada. Majicha wengi njiste wamekaba. Nikipiga sina jua kungada. Nikipiga sina jua kungada. Piga changi chicha zimewaka. Niko tuyalin, niko jionkada. Majicha wengi njiste wamekaba. Nikipiga sina jua kungada. Nikipiga sina jua kungada. Bro, ayuko jinando lipaki langata. Bado mina mblena saka nyo fomada. Ukitaka jicha nyuria unakuja faster. Baka stage wanangam, shushindo magangsta. Wezangito wachengerere haraka. Wanajua hapa ni mabuda pana leta disaster.
Na acha mic na disaster. Sizi upiri misi basta. Na nisoma na misi mbuku. Na roka ngware na misi kuku. Ganji iko knocking kwa doorstep. Safisha nika unapigwa mopping. Stoko ikilandi, rudi shopping. Nipate kwa broker, tomba tele shopping.
Umisa kila saa ni kani kasi. Shughuli zingine pass. Sin majia tuwezi kosa class. Hauna content truthy class. Nesabu time me nesabu guap. Story za ganji, stay stories za nyap. Karada kwa wero steka nap.
Piga changi, ticha zimewaka. Niko jia lini, niko jionkada. Majicha wengi njiste wamekaba. Nikipiga sina jua kungada. Nikipiga sina jua kungada. Piga changi, ticha zimewaka.
Cut for brief.
Niko jia lini, niko jionkada. Majicha wengi njiste wamekaba. Nikipiga sina jua kungada.
Umechochwa na mbogi, umerao nduka ganda. Kazi joni kubanja badala utafte gwala. Ule dem ni demon, sahi boys ako bankrupt. Biz bila corruption, na idai idai. Umechochwa na mbogi, umerao nduka ganda. Kazi joni kubanja badala utafte gwala. Ule dem ni demon, sahi boys ako bankrupt. Biz bila corruption, na idai idai.
Nishai chai nande ngamboy. Na badom blay na ali wika woy. Na kumene kitoy, toy, toy, I'm super. Alieni icha na story boy. Your story alieni icha ni boy.
Ule off boy anabonga most. No no mefanya mingi take a toast. Embati kwa shingo no naringa man. Mese aminda kufreka pan. Oni mwere boy. Wacha kubev ni koko na pussy. Oni pussy boy. Unadoko na ndenga na nitoy. Choro ya mapeng madogo traces yako. Miskuli kwako. Usoro peleka kwako. Change routes ends a daily mapiki. Atuna threaten na unandenga. Acha ncheka. Mpua na deku ntoka kimi mjanja na teveva. Loki anabonga shit of you. Na the end I die in my home. Bonga mingi tu Tokyo ki headshot. Pow pow. Washa ki foreign. Hadai my local shit. Sorry zako kudai. Go take a shit. Una die mbogi ni dead, name your chrome, my batty boy. Tulia bro, bona banja mingi. Una roll na maloko kick, sit na roll na matimba man. Nook the asset, manzo na fika.
Nishai chai na ndenga boy. Wabado mble na ali wika woy. Na kumene today. Sipa ali ni icha na story boy. Kustori ali ni icha ni boy.
Napenda gwala ndo mana nipati kwa bizyo fala. Napiga swala daily sinanga maswara. Na chiki ya udure na saka pake ya ni gwala. Na ukleta bizi ya nyani chaju taparara. Bada bizi lete ya mshara. Hakuna kuparara machaju wa mengara. Nikishika mic marapa na hara. Nidunge kani goods mavitu enhala. Do mina dema do. Mpati bila do. Mtaje kani do mina dema do. Kauna ganji toka kwa do. Moskuje bila do mina dema do. Mpati bila do. Mtaje kani do mina dema do. Kauna ganji toka kwa do. Moskuje bila do.
Kazi beli ni kuhepa tumambanga. Na huku krauchi ni bado tumekaza. Nikikuchai sunda tula wama. Kakinuko siku kizi mina ama. Iza sana ukithani neza lazo. Beli la jinyuria na madao. Kilo sitandanya shedi ya kunyanya. Ni maforeka ni nyaru sezi washa. Niku seti unasundo inakoma. Kani kajuta ni pata nazisaka. Mugunda safi na ilima kama chaba. Utaparara tukipata umelegeza.
Do mina dema do. Mpati bila do. Utaje kani do mina dema do. Kauna ganji tukoko do. Nasikuje bila do mina dema do. Mpati bila do. Utaje kani do mina dema do. Kauna ganji tukoko do. Nasikuje bila do.
The station that keeps you rocking with today's hottest music and yesterday's hits.
Walking around when you funga usilie mam. Funga macho niombe. Wakini tuma kwa papa ama wani ham. Me na jua tarudi but come. Walking around when you funga usilie mam. Funga macho niombe. Wakini tuma kwa papa ama wani ham. Me na jua tarudi but come. Down to miss the innocent mini BMF. Mad dogs na galishka pets. Mifunga macho na mya father forgive me for I have seen. Rosary bed silali bed kasi. Niko macho mara most. Juni kidos neza hama kerwa jo. Siko sisi shatekaya papa voss. Mother alini kanya bad company. Akujua mindo boss. Law mi uvunja parope kendo nobe. Pa si alini mbia ntoe para nyombe. Nga tia kanivua para eti tuonge. Mi nani lidondoka kabla nkule bembe. Ambia mother sitondoko na tia nikiondokea. Mboka sitegwa isa sitaingiza mkia. Ukini kichekeshea utabaki ukilea mamu store handkerchief akinikujia ha kichiko mse ndo niokoa na fakuti wazima moto design miungua ha rezi vitevu na mfungulia sindoruka perimeter waltu na chayeria ha wamejaribu kuni round ela ni musako tunina machu 10 round seska brasco toni siko bass but ka soprano one man ami soja kawa universal senekani after uso niko na mask uso nobody kiwoliza nikakuliza vipof karibu ghetto sube baitos masaki usilie Nairobi crime wakini round waningafu usilie mam still funge macho niombe wakini tuma kwa baba ama waniham najua misi daruti but come down to me the 50 cent ama DMF mad dog na galiska bet yuga fumacho na mte father forgive me for your sinna rosary pensi lali best kasi
Stona kosi na kojia dimanga shikamorio kuna vile tutakatiana ni hep but nilimkataka ni point na panga nikona yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasido kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasido kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pake tema bob hezi kafanya ni change one dead never me najua kushina wase sanse na mpes kada ni simke dege chinja chinja maliza ule le se be finya finya ndo ni squeeze muere je screen clear lazima itoche muere tezi achana na yeye aende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoa na kubalika wakituona wanajiondoa Tudu mcheki ngoge koshanga kutoa Sini mabuta kwa visi kababa tunawanyoa Luku diriba tisho ya madoa doa Ni mpua kini kisi ndo napoa Kani meja mteleke li nidigida menondo na mngoa Rive mepasuka cheki na overflow Kani videvu na rusha kata iso Mali ni choni lakini kata iso Sindo wale tulichora makula kwa blackboard Sizi medibase na kuna murio asidi Weni follow me chipimp bado weni pibi Kona mbling tatu moja ndo ikona risiti Cheki chuo mgia chuo mkaribu ofisi Stona akosi na kujia dimanga Shika murio kuna vile tutakatiana Ni headbutt nilimkataka ni punch na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mom, staki ho, staki kasiro Kuji kasido, kasindom nafanya Nafanya na float, staki ngori mob, staki ho, staki kasiro, kuji kasido, kasindom, nafanya na float
Marl, 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 Marl
Short call, serious biz, long call, uwa ni mafi Pita mandazi, mandazi, upate chai No smile na midi na mti, aji sometimes Yezi fry na bado sija kufry my guy Step most, 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 boss Neza kosa ko, neza kosa ko na kesho Niki F kina choke bila filtration Kesho, ile tiang na ingia soko Imi rust kuna kushona ni tetanus Bei ni mweru lakini asset ni sekendane Mabunde, tumejibebea mapepe dust
Takingo remove, siyezi force, mambo kazi run
Stona akosi, nakojia dimanga Shika morio, kuna vile tutakati Yana ni help, but nilimkataka ni punch na panga Nikona yangu, nona tukikati yana Takingo remove, takiho, takikasiro Kujikasido, kasido, nafanya na float Takingo remove, takiho, takikasiro Kujikasido, kasido, nafanya na float
Mamwere ni watishizi entertain Cheki vile jeshi meji kepa mse Spend money, make money, instant play Style ni wolipa pondi chemba mse Wolipa, 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 wolipa Big babas, you may change, that's what the money do Full of style, full of gyal, full of money to dope, run a sunroof Nipiamu cruising, gear one, IPT gear two, fear them, fear who Niko fear proof, we sirika yangu We ni mniaju kubanja, minimal Misi kasi pool game, nisha I lockdown Tuko honeymoon, walisema twezi rise Wakatu kwa taju, chuzi wako hopeless Macho kia full, pikabu, pikabu Nisha pikabu, ayela ni bombe Ni wakiambu kwa seli, si bongi biz Labda boardroom, metro, letter beat I voice a new tune, jaja tulinde Tusi daddy soon, juna die mita 32 Kabla 32, mamwere ni watu sezi entertain Cheki vile jeshi meji tepa mse Spend money, make money, instant play Style ni wolipa pondi chemba mse
Yeah, for real man, you already know man Another episode of Homa Zetu Sisem man For real Yeah, finya kukibamu
unaenda na yo finye kikupamba unaanza na huku naweza kuzaguza 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 na finye kikupamba unaenda na finye 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 kikupamba unaenda na yo finye kikupamba unaenda na ati huku naweza kuzaguza. Kamboga ya kienyeji managu, nina pain waliwaita gama manki mababu. Mickey Mouse rat kazi ni kukatu, nina speed kawaria aki aki hatu. Hini part one basi ngoja part two, neza bonga part two. Don't you fuck with the crew, pull up with the thing de, you know what he do. Alini link via gram, nikapandwa libido. See that so, I just wanna rap bro. She want me to fuck bro, I just wanna rap though. I don't really do blow, I just want the rap bro. TYG I change the shit looking like a blackboard. Nikiwa Mombasa na una hate kumamako. Bros wangu vatos, hoes wangu vako. I be with that G shit. Kuna wasi flani bila mimi otoi wawa ata D shit. So tera most nigga, I unge sachi. Ibo tera lost nigga, na die profit. Missy wezi dos bila, na die nasosi. Ata kushinda Godzilla. Yes sir, pick up Mr. Ombi. Mama no bosina, bitches all over me, kachokora na motina. Kanyati no hero nyasore, mano kopina. I told my son, ukimada kule na kuseti loud. No hook, pure buzz, inkidisha nkichora. Kameja na madi vile waku need chorus. Vile nikifanya kofu, siku need chorus. Fuck bade mwanyeri wana ni back, breeze chorus. Hit dick ina insurance, una pigwa blue tick, kidai kutuwana. Bike public demand, nenda kuiva. Na happy kiland, nenda kurehab. The cops are cops, if they dare touch my dogs na kuforce na force hadi tufungwe hizo doors. Of course because kikosi ya kufanya chores. Na boss ni boss kaya yuko front line for war. Wabunge watu represent CC. Hii ni crisis hadi tuna crisis. Hamunge mna kula na polisi. Only discipline you don't talk while eating. Snitch utolewa peska kindiki. Nam switch ma right left hadi nichi. Hamwezi ni show atuko kilifi. Hamshikishi flow buda simiti. Alitoka kanwacha na house empty. She needs more wood for the fire had to shake it. I mean nini na rhyme na Ozempic. This hoes ain't shit. Pia house eki. Pia how nene ping. White rolls 18. Ikani 420. Usi jump to your side chick baby. How petty. Na pack and cheat niki wakati ya magram. Fuck na mingo tachukwa kazi ya bram. You're so lucky samando mali na kam. Hapo dindo tunatumea sukari yo bang. Pack and cheat niki wakati ya magram. Fuck na mingo tachukwa kazi ya bram. You're so lucky samando mali na kam. Hapo dindo tunachomea sukari yo bang.
Marl. Yeah, for real man, you already know man. Another episode of Homazetu Sise man. For real. Yo finye kikupamba unaenda na finye kikupamba unaenda na yo finye kikupamba unaenda na huku naweza kuzaguza
kana mona najifanya sikuzi si machura ni mapanya. Ya kudin macho red zimenyanya. Sindo wale mayut mokoro shinda mekukanya. Trice X double swift ushajidanganya. Hit all around kwa yopol kama tanya. Sijai by the young izimo kia music sanya. Makupi cut wana kubitu kisha ifanya.
Length full, gana tuwa disababa. Na full strings, gani mini big bamba. Mi hard cool lakini nafunga hard drama. Fully victim, kumbara kumbara. Anyway mi step, badness mi rip. Nililenda pip, nikakote step. Shagla na whip, gelea sena kula foot grips. Uli musician, na watele tips. I'm the villain, I'm the hero, not just the kip. I need a ya elevation, need some tips. Where me coming from? Another that roses. Lagging fan tick, tack fit get a couple roses. In that way ya cheat, chatty dog you keep it roses. Wanangota, ato toke closet. Zima kwa casket.
Kana muna najifanya. Kuzi si machura ni mapanya. Jia kudin macho red zimenyanya. Sindo wale mayut mokoro shinda mekukanya. Trizex double six ushajidanganya. Hit all around kuyo pull kama tanya. Sijai by the young izimo kia music sanya. Makupi cut wana kupi tukisha ifanya.
Confirmation. Na kama eni utu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama eni utu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. Confirmation.
Neza piga kamba kumbaya kuliko ya nyashinski. Juna chora vitu mbaya kilio na Da Vinci.
tumevisha track na mastingo ni mbichi. Confirmation awezani competition kwa nichi. Naza kuattack tukisaka riziki. Nguvu ya kijana kilika buda ako 60. Isha iza mandani juu ya ngori ya resisting. Usi jack mini gosh put the blame on the system. At the same kama fish tunaga reverse gear. Kyoko mic mejisikia gaka Shakespeare. Fully bad fully east na wina fear. Sulo mono fala likulwa na bandia. Mbokali sijali nani atakaribia. Nime champ nikipita na nishangilia. Dole mbili ndani ambosho tukikaribia. Neleza injili kamubiri wale Jo Maria.
Confirmation. Na kama any usu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama any usu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. Niko kayole na finko na foreign land. Vatican. Madema wili jutu head is better than one. Shura kia port mezeza Air Force One. Sikura no mana na kudisku confirm. Okuli yangu kasi charge. Alafu siku taji kama siku itaji. Keje badili kagia Roma kachalis. Na hama na bravi yangu ndo iko furnished. Holi mizao kasa live tumeja kwa hizo riba. Koma koshoto tumeja kwa hizo fikra. Kani mzim tunarusha mavidin. Kani bitch tunamsav na makofi kabarista. Bro, badongori nafanyo ni probation. Chana kombulu joni pia niko station. Mali na wapin so clean kama Dettol. No refund, no compensation, buda.
Wara wara winch winch, wara winch winch. Nakula gashada mina wauzi ya da niche niche. Dara dara that bitch, dara this bitch. Na hesabu ganji kama waria wa isich. Yes, kuwa trust, niko shua. Mjini ni akili, tuje na kifua. Hakuna sabwerere labda kondiko za shua. On the mix, minga bere na majini metambua.
Cold ni kama nili Rolimuru na tisho. Rap mbo imbele yetu jai kuwa tisho. Wimbo imbo ziko low kama limbo. Maliza mnyonge kuwa rudisha kwa dupo. No turning back kama misiri na ring. Lakini hatu kupanga na iyo sidiri na jaza. Album mbili na ma unreleased. Tuko ground na tunaziti kugrow kama seed. Fake bling, omedungia kwa hizo maril. Waria kidi kumbe dikora ni real. Fake bling, omedungia kwa hizo maril. Waria kidi kumbe dikora ni real. Confirm. Confirmation. Na kama any usu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama any usu sini mention. Koma fala wali to show underation. Confirmation. Confirmation. Six style. Tapika nikankona na usia. Mwaka mwaki kwa kila mzea tanipea ias.
Station that keeps you rocking with today's hottest music and yesterday's hits.
Six time, pika nikanko na nautia. Mwaka mwaki kwa kila mzea tanipea ias. Kikujania na sijuinia na kufagilia. Sifia jodunia uasfia. Wanasifia dobe kwangu kipumo kwa pioneer. Sezi wakari wakidandia karia. Drip kama tias za vibes cartel. Fisherman nimewashika kwa neti side. Kitu su ongeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big pride. Real life kakipindi east side. Suicide kudigiza east side. Kitu su ongeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big pride. Real life kakipindi east side. Suicide kudigiza east side. Barea right. Ukiziwa na beast kuhusu rice. Kachengerere kusumbua ndo na kutight. Combine dupo mkia uwe ndadi na line. Njia nguwa izi meshika kaski ni jeans. Ufiki iligi kama ufikiri. Waezani so obindo plan B. Eliminate kama usaidi, 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 usaidi. Songa kanda kanda weni pick. Nina track chura yako na sime dati ni dick print. Domengi ya chupa jugusta lipigwa tingi. Kucheza mei ni waiza kusiaga maindi. Ni cross ni kutandaze msalaba. Flat tandaza matendo kuna mjadala. Kilipanga ngaki pharmacy mejaza mada. Wasio neke nara dokyo na mbanga na deku nga. Na kill pressure nkani kona puncture. Kaza belt juu ya chuma sisaka diaper. Nilisha wa isia mapema ama viper. Kuskuma gunga pia ni kugrind. Grinder kawezi akio mechi na noa. Siezi kugost na dipombo na unagoa goa. Kisafu naeza kuchaina bado na kuwakoa. Takojoa ukijaribu kororoa. Nikipinde jujicha liruka nangito kwa balkon. Sisi holy ground isi huli nje isandol. Chongizi mkebe si kwa box ama carton. Sako ya east youth soko picked random. Kiko pit na badoko na machungu na mimi. Jini wa pili pili silete huku ma feelings. Seki seki utasekiwa maupini. Nina jeshi, nina waumini. Six style, tapika nikankona na usia. Mwaka mwaki kwa kila mzea tanipea ias. Kikujania na sijuinia na kufagilia. Sifia jodunia uasfia. Wanasifia dobe kwangu kipumoka pioneer.
mchezi wa kario kitania kania kama
Tangu kondo na njia ingia si wasikia lakini seni msani anatufikia Mejaza mbuku lakini amna idea ha, Lilia wembe kwa nipango utapatio songa kando mabazua na ingi Sindo wale bila pesa wezi katukaribia ha, Shika mori uneza sunga kwa kunia Rada chafu nasio nikifagiliwa walipambo na mabisgiz wakiwa msako Kenje juu ya tebu alafu weke patani yako Kijaribu kuzua talilia kwa mama yako Amota jeji na baba yako Is too kwa hard mayuti kuwa tough Nisho ninapongwa mchano siku inapigwa na sando Kwa disi angata nafika uko faa Kuna stoko na kimbiza kitu suri maitasi ni banga Producer we kimbia suni msani anataka kompe na sisi Disi ya sinifala Tuwana yu kimbia wana ngamze Tuza ground lazima utatua chia skia Uja na riza kunga mindo nta adisia Kenye lianza lazima mindo nta malizia Bidiza godu kwa rakiasi na kuchaminia Piga pangango kiwa mbali na wezi karibia No fear ini chua mnaingia Kama taiso sifi devu na mfina TikTok sulu kuna bongo jenga Setu mepata na mbono nataka kulia lia Speed nizidi ya mia bo Sando nekalia rush Oni kimaliza koto neza kujiwa head Tando tuchukia bo mbo nyinyi maniga head Kando tuchukia bo mbo nyinyi maniga
Marl 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 Marl
Mungu na kule mini dealer Shai flash deal jana ejo mini sina Hard ni clean lakina meharibu jina Nyanze na visa mamba I black beaver Ila daiko na shukli na chiza new gear Leo kuna lafata umia Na slow down do ni pita na umkia Na pacha di feelings na chiza na isia Money drugs na mabichi sivo nje familia Busy ya mamili na ni fix ta umia Sezi chiza tifla waneza naminia Wana die tare crime scam italipia Flow kawabas die kwa stel Ni movie fit ni play cards well Kijifanya chwaki na bust your head Kichwa makifuwa na unakuwa past tense Boy jabe balawama Kani long milk no hala Unadhani sija risk Kani raisi wefanya Choose kwa broke au kama Sina for real kilalisha na parara Report is sort of una kenyo lipanda Yo, sifa zote kwa usana Nadai kila season kwe sama Yo, ha Mwezi ni kazi ya simtachuko by force Top striker sunajua tu lazima ni score Zezi kusara duba kina kio Chai beba galawama na doi con hole Feeling ya kuwest kambi Kucount loss Dona penda haso so lazima carry on Mana transaction, nothing more Kila siku ni kupati tela bitch to go on Na una diet sarembo kama boys are reform Kila yuta kona dream ya kuhon Mana transaction, nothing more It's all about money na taki ya kubon Kila day kona shukli na chiza new gear Na slow down do nipite na umkia Sezi chiza tisla neza nyaminia Mana diet sare crime, kame talipia Woi jabe bala
Come to the talk, to do an aninari. This mini wrong, you king at Michelle, Marima mini zing, you shinda na wanare. Off to the fun, to tabaki kuwa one. A santi kwa sagoti kwa kutupele kafa. Wana sema si mafia, tulisha poteza mind. Nisi worry, sina time, ya kupishana na mai. Ndo wale tukimok, mafala wanapotea. Tunasababisha moshi kwa njia, tukitembea. Tunakatanisha bani wasoro wa kutumbea. Kani denge ujapea, tunamwakia molea. Heavyweight mindo champe, na nasaka kumpe. Come to the talk, tujue nani nare. This mini wrong, you king adi mishale. Marima mini zing, you shinda na wanare.
Kwa sim 2015, edh nilikuwa 18. Angusha mtu 15, kagrine ni mechipin. Chomo wa safety pin, nilipu. Keka baruti nikijam miwe rapt Kuliko volcano na tema vitu moto zinachoma kama magma Root pandi street heshima na pea mama Lijifanya kuvuruga ni kampiga hama Nyundo ya kichwa na nyoi ya haga
Heavyweight mindo champe na nasaka kompe Come to the talk tujue nani nare This mini wrong miu kinga di mishale Marima mini zing miu shinda na wanare Off to the fun tutabaki kuwa one Asandi kwa sagodi kwa kutu Kafa, wanasema si mafia tulisha poteza mind Nisi worry sina time ya kupishana na mind Ndo wale tukimwok mafala wanapotea Tunasababisha moshi kwa njia tukitembea Tunakatanisha bani wasoro wa kutumbea Kani denge ujapea tunamwakia molea Heavyweight mindo champe na nasaka kumpe Come to the talk tujue nani nare This mini wrong miu kinga
hadi mishale marima mini zim miu shinda na wanare
kwa disco uko sick niko ready kuku ill you can bring what you think me ukaribi to shit heavyweight me machine daktari wa masik big boy kuri trip niyo kenye sezi think mini vije ule basengana tema real sina interest na warezi wote na wadim everyday mina saka mistari za kuwa win mindo beast na mwenye atani trainer zima dream
karembe ningashe kingale nifike nizisake lazima Johnny Flav misiwezi ka give up kitu mimi silimita pako siwa kubanja sina kupendeza misiwezi ka jida ati vile na maintain on your brain mwezi get sima wada tuke humanity koju mana real bodies kwanza bigo machaji proud of you kwanza kama we ni true ukuli nikite masote maini na him ati bado na kaza na mina glow bila joke no ni move na forgive ni achieve niko broad sina fall tuko busy jo vipaji mistari juu hata bado kazi kosa ganji ibado mina mada wengine atapaka wakudumu tutadumu
Notizi bazenga sindo tunaland street Tukitrimbo girongo tajua siku fit Warezi tunakaza kila dewa kitu trick Kwa kuromba kama tape tunakatanisha dick Kanero ni ya boya kona pesa siyo thief
Mistari siku ready kama finger pandi trigger Sibakisha gifu kubakisha tuwa jenga Kudumu tutadumu siyati Tunaringa tupe miaka kama mili utatuona na dinga Na mbling jiga jiga na pesa kaza kuiba Wakudumu tutadumu
Jiga jiga na pesa kaza kuiba
Steve, hapa uwezi control Easy yeah, mzadi sansia patrol Ukwa kuna fako zangware kujog Nimeweo matasi shikanishi joke East side 1960 Watatoroka tukiwa pea matiti Ikondani ya taya ni washe kiberiti Type gani ya kufuli hatu chapanishi When you try, mwonde mkidry Niko rikoso wakili nime fry Wa shoulder lie, napenda mademu wa shy Tutapa charge ndo kodipo kusurvive Metoka kanisa kutubu na kutana na muru ya nasema nikatiwe kanusu Kawaida story mingine ya masaha ikulumusu Ananishikia jaba ni jismamioris na njugu Tushuka na fala kafu na toka uradia maana Rende ni ya mapanga, rikicho na mabanga Tunakuiza tukujua muru ya wako ike lawama Sipa penzi ya kukipa patase kucheka nafanya Kabla kuigwa shake di naika Sinde waze naika kujinja Na kuzima na uteta na kupiarima Jata kwa mini ya jesu kuitisha saipicha ni maigo Iko, tunakuza mambosho Mondoni safi kwenyamaza Pigo koto ananiweza Labda, kwa ndoto Renti ya mtu na iwekelea kwa ngoto Kabla kuiwa shahidi na ibarikisha Sindo waze unaita kuchinja Na kuzima na uteta na kupiarima Jata kwa mini ya jesu kuitisha saipicha ni maigo Iko, tunakuza mambosho Mondoni safi kwenyamaza Pigo koto ananiweza Labda, kwa ndoto Renti ya mtu na iwekelea kwa ngoto Ondoke ya kini jeshi ya D-minus Masanze wanainjoy kutuhangaisha Mvinyo na ganja zitawaisha Sombo nani jipepresha na imaisha New cuts ya mblina na watole ya makena Choma kuga deila, mali yangu nadenga Bills kikaribia, kuna mtu wanaumia Ata bila lupa doli kwa na wangaria Wanapenda kiwa ugiria, na hizi bling tuwa chafulia Kani kidama na iwasha na naichimbia Rumors ni atuko na pesa kwa nyumba tunaikamia Sini, watu kwa shailo katujalia tukilia Nili wawono chana na wama vijana Sinakonjesha kwa kula mastafi kiwaka Ama cold motherfucker Mando tunaanza Na nyamba ile sekunda na jifanya wajanja Kanto ndakas wanachono wa hala Ashako shusmanyanga Saefi dona nitaka Kanyaka breki ini bamba ya tata Tuko inje masawizi na malaya Bajulize tunafanya Nisha ipenda wanauma kanyanganya Bajulize tunafanya Nisha ipenda wanauma kanyanganya Kabla kuigwa shahidi na ibarikisha Sindo waze unaita kuchinja Na kuzima na utesa na kukyahima Jata kwa mini ya jesu kutisha saipisha ni maimu Iko kuna kusama ngoso Mwende ni sasi kwa nyamaza kugo poto na niweza Labda kwa ngoto Renja mtu na zetani ya kongoto
Juu ya paper chase na mafila 925 ni masiva Mboka non-stop wiki mzima Tuko outside juu ya maziwa Lipa, cheki tushanza kuset na uja fika That's a rookie mistake ya beginners Not case, ndani ya class nimezima Pesa ndo chezi shibila Nikisota nasikia nikona fifa Na chai kushika mita so niko iga Wezi zoza one man so amechima Papa kule niko chanta vile naskata Utadhani Prime Ronaldo na namba saba Pay me kwanza ndo shagla yende sambamba Ikibidi kuna
una boost ukileta cash fa weekend ni ma jots na ma timba na petit kawa wili ni ma diva oh jani epushe na ma mlena sam 21 na ma sina juu ya pepa chest na ma fila 925 ni ma silver mboka non stop wiki mzima tuko outside juu ya maziwa
money more demand
for the paper, kila rima, kila jicha, bon pepa chesa, all about the pesa, like a tax collector, a trace ya cheddar, si stock momentum, millions, billions, broke days are gone, in a couple millions, eh, millions, billions, account si meja, na bado na die more, mazu ina flow, fighter ina glow, umunisa sini boss, sani nini utani show, do it for the family, do it for my bros, tuna keshanga mboka, you reap what you sow, it's just me and my niggas, cheki vile white ni mefisha, sisi medinao kumanina, mini ko 10 toes jwa maziwa, yeah, yeah, yeah.
But road ikiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. S class. Kigonya mepitishiwa stima kabonda na tumia kama Trojan kwa madem zao kwa vulia toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot. Mindo Shepard chauffeurs die. Safari na jipeleka. S class, S class, S class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi. Strictly na koga members. Backbencher. Ndani ya S class. Backbencher. Ndani ya S class. Ukizua tararuli wa rectum. Feature you a mom. Neza skia mindo step that. This mean kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepepepe beta. Na wapita uneza dhani wakua in motion. Wekeza mbona na kia emotions. Nige kuwa the teacher mboka do bando moto. Anyway kayole pia na wabi umo. Angle niya side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani swing bado sipo makinika. Sigo emras kumagunga adi rehab. Country ni body hype ni dress mamita. Jam down na nijipi ni rakatiza. Namba ni jamo bado zai badilisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii.
I've been in the shit since it is one of my op. Nangoja bronze is a beef, don't hope. I ain't going for the legs, man, I go for the top. I might leave you drip, you can be dressed, baby, I'm up. Nasimi chachikani friend of a cop or a friend of a nop. Either way, neza bob. Swing both sides, nina bleeding, neza chop. No rest for a nop, nam fotadi kwa shop. Fuck you, ni rapper, so kinyona wako shook. Stereotype, wako afraid of the look. Na mafeds on the look, niki trip on i book. Nina niggas wako milk, izi ends, shinda brook. Mi hang na magoons, robbers, crook. Most of the time, utani pata niki cook. R.I.P. to all the stars that they took. Plus free, all the guys wako stuck in the hook. Come on, a diagrams, shika yangu number. Call 01, namu pike 07. Business, looky feature white kama pamba. No wonder, mansa na beef na nakada. Beach and a trip, another nineza lamba. Shout out to the guys wa metaiki yo kamba. Crocodile teeth ni na skill kaza mamba. Kake comedy na cop guest na niana ni bamba. Na room na kiskeng izi ends kama rati. Juna daiganji, jewelry wati. Boy, trip izi ends ufanyo dati.
rambo ni long plus iko na age 40. Who wants smoke si tushikane mashati. I want it all, I don't share mini ngati. Fuck your opinions, this is a scheme of party. You're done with the streets kama ushafikisha 30. Kuna niggas wali draw the ya pool. No tons utanipata nikibisha na na fool. Stick very long alidhani nuche za pool. I had you wanna test me, that shit ain't cool. Your bitch tryna flat na naka kama stool. Najue mini fox juu nimevalia wool. How can I really make a walk bila tool? Off net awa mafala nimechoka kuwa school. I've been in the shit since it ishwa na maop. Nangoja bro anzisha beef lo ni hope. I'm going for the legs, man, I go for the top. I might leave you to pick me trace back by mop. Nasimi chashika ni friend of a cop. Or a friend of a nob. The queen is a mop. Simple sides need a back to back, ka ite ikuwa mgongo. Back, back, baita na bado nani ite bro. Back to back, kadugi na chunga mlango. Back, back, taba na nyui kwa mkono. Back to back, ka ite ikuwa mgongo. Back, back, baita na bado nani ite bro. Back to back, kadugi na chunga mlango. Back, back, taba na nyui kwa mkono. Una kipara nume sota we ni chipmunk. Pata mimba tulipenda sana chipo. Nina lens kwa kichwa zinaka wrinkles. Navuta foreign maisha ni kaya airport. Mask on, baka tuzibonga face to face. Tumeyambo kufikiria uone regrets. Nili acha mafistin, nika flash tenje. Nisha ipost kwa picha na pigwa na masanse. Hardcore, nika unapigwa nyongolo. Hada iphone, bado naishi kwa mokoro. Katando, muda chujo juu ya usoro. Ka home, kauna tuwa wezi kazaro. Hardcore, nika unapigwa nyongolo. Hada iphone, bado naishi kwa mokoro. Katando, muda chujo juu ya usoro. Ka home, kauna tuwa wezi kazaro. Back to back, ka eke ikuwa mgongo. Back bite, na bado nani ita bro. Back to back, kadugi na chunga mlango. Backstabber na nyoi kwa mkono. Back to back, ka eke kwa mgongo. Back bite na bado nani ita bro. Back to back, kadugi na chunga mlango. Backstabber na nyoi kwa mkono. Shit happens, jipato kikunye kondo. Kumbe ni chura, nilidhane nilisuka kondo. Kani mate, nupaka nikihesabudo. Wana copy paste, nikawasha kuwa makloni. Fikisha message, lady messenger, bado ni rezi. Mboka inapigwa wikendi, watu wakiwa walevi. Kasi maziwa ni jegi, kama si dhegi. Ni pedi, kama si fegi, ni hedi. Na nyanya ndani ya shedi, eh. Kaniko jaba, weju wa miliko idling. Kucheza ludo na mabeste tuko gambling. Pita chocho, tatolewa mamstoki. Meno ni ya silver, ata sipigi msuaki. Kaniko jaba, weju wa miliko idling. Kucheza lugu na mabeste tuko gambling. Pita chusi tatolewa mamsoki. Meno ni ya silver ata sipi games waki. Back to back.
Sa Kenyan partner. Wina ina no long talking. Yo, it's a boss down rolly. Shada na molly. She a freak but anajifanya holy. Wanna lick this lolly. Slappy and jolly. Big nyash gala mezibeba kama trolley. It's a boss down rolly. Shada na molly. She a freak but anajifanya holy. Wanna lick this lolly. Slappy and jolly. Big nyash gala mezibeba kama trolley. Oni falana litel, usi my G. I hate you QTID. Moves zangu zote wanga B.I.G. Kuna falana jipea kazi ya C.I.D. 365247 tuko on. Mafeds wakini trace wanapata I'm gone. Blunts on the hill tuko ngong na mabonka. Ni busy na mazio uneza call on my phone. In a blink of an eye tuko all over the media. Mafta ni kama boys wako Libya. Red dot on your head and it's you and your friend. Nika blocky cause it's oko India. Ati niko wapi niko front and back. This on the gang uneza turn to a pack. My block double six and we don't give a fuck. Na nina ulipa goon so sitani uneza dark. Stainless steel. But I'm a ching, says it's stand under ration to the jump in the ring. Na defend na attack, which is a killer wing. Oh, block double six, koma queen na ma king. Mangore ni kira umira uka na kikolo. Block so cold, niko stra na kipolo. Kasi mechaji kwa your biz, niko solo. I'm a bad man, crazy, lazima tani follow. Run a man down, tukipata na kwa rave. Your soul, lakini mafeds wali kusave. Step in the block, lazima watu wa wave. Bitch, I make my own way, siongoji watu wa pave. And you all know, man, I stand under the goat. Tell him again, man, I stand a wanga boat. Black on black, make a step on the roach. And I'm bad from the bones, I'm born on a sugar coat. Plus, kujaribu kuni dis, yo ni tricking. My hanging wa pijam, yo ni more than risky. Never sober, tunakwanga ever tipsy. Top on the hustle, neza than a mendo nips. Dropped a bug on your beach, siana penda matat. Skinny boy, lakini pori ni fat. Uzi ni pata ni kilinki na marat. My weekend icho chembaya na michaji tuko gat. Dollars, pounds, shillings na run up. Make move wrong, nina boys wana gang up. I'm in the street whole night till the sun up. Time payments longa so inabidi nime man up. Dollars, pounds, shillings na run up. Make move wrong, nina boys wana gang up. I'm in the streets whole night till the sun up. Time payments longa so inabidi nime man up. It's a first time rolling, shada na molly. She a freak, but I
kudai kuwa good kwa hood, the good ndio ugezongwa food. Tension jo my boys in blue, neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzoom kwa hood, ndani ya hood nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa approach kwa umbali utadhani niko cool. Karibia karibia nikuprove ni fool. Si lazima attitude ndo nikuwe understood. Magazine Nairobi ki home full. Kwezi chuo mwana buya ndani ya kifua mlingazo ni jua. Health boys if you dead juu ya dua. Nikinukisha ta nimezidi ndo tanusa. Kaloria takataka kwa highway. Sitale wengine on my own lane. Ality after kupatia long cane. Anani daddy tulirikali ni long name. Mostly numona nangoza birthday. Mezungu kwa na magosho doka bonfire. Nikitambo uski mini nisha expire. Nimejia mini ya one man empire. Sina rada ya mbele guide. Nikitembea kwa hood, nikona something to offer na nothing to lose. Very rude miss die kuwa good kwa hood, the good ndi ugezongwa food. Tension joma boys in blue, neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzoom kwa hood, ndani ya hood nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa na wasi umwa kingoja ni wa muse. Kwa reboys akira ualam wa una snooze. Kwa migu na ground nimeshikilia karo tuliko sana sayo wana die truth. Mapufa polisi na mraie nukupa sisi. Watu wa mini na siye wao pia sisi kwa sisi. Adi pretty misi onyeshi pretty na move kakipindi. Father God lakini usiniche guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drag dish. Sanyongo ya kidai kunikulia mahangri. Father God lakini usiniche guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drag dish. Sanyongo ya kidai kunikulia mahangri. Nikitembea kwa hood, niko na something to do. Niko na something to do. Niri nisipa ikuwa good. Kwa vina shina no look for kwa food. Tension chana good.
Napenda black pussy lafu kujekiwa wet. Sisi kwa isa mamore wanabanjanga kwa net. Niku donjo makeke na mustard. Wamesag local pub na my homie tuki mocho kama jug. Nisha call pide na deliver zo mabag. Zampuwa zimeshika na daisha tu mahal.
Na kesa bupe panka na panga mboka wild bang. Yangu nipe disku ipata kibahati. Kwa ginga tifu vangi mabati. Washa boom boom. Ambo lestima kitu anajua ni kutuak. Ndo haka zijigula chani kuja ni kupank. Kaji stringa nika mepotelea kwa crack. Ni matako peke ndo zilikuwe kanga kwa map. I'm a pimp backhand na kutandika slap. Na sisiri anko bado anajua kurap. Iki yap crap lazima ni clap back. Uspo shut up mbugi na ransack.
Badman crazy mavela ndo na set. Bisbila kanja tasithani utani get. Napenda black pussy lafi kujekiwa wet. Sizi kwa isa mamore wanabanjanga kwa net. Niku donjo makeke na master. Domesa glocon bab na my homie tuki mocho kama jug. Nisha call pide na deliver zo mabag. Zampuwa zimeshika na daisha tu mahag. Mie mi charge, shuguli za ganji. Vibes on top na tasija kata machu. Kini hala sitoke ikani shuguli ni kanji. Upanja nga kwane tukipata na tawa banji. Fully dance, many bad man crazy. I don't know about him, any bad man maybe. Fuck kama popo wana dress man. Delini na gang ya wanisa nye mnadhani ya waniwezi. Anadhani ya neza zoza, mumbia na jiga. Sizi NC Rory, na pesa ni otas. Tuma kwanza ganji, umesema una diverse. Mi wa pass na reverse, ni mawashika kama ras. Bad man crazy, mavela ndo na set. Miss Bila ganji. Jata sithani utani get. Napenda black pussy lafu kujeki wa wet. Sizi kwa isa mamore wana banjanga kwa net.
Pull up in a bully van. On a mission I'm to teach like a militant. Tint class non-visible. Ski mask, mama spears and me rifle. Pull up in a bully van. On a mission I'm to teach like a militant. Tint class non-visible. Ski mask, mama spears and me rifle. This a bad man haste, bad man. Bad man haste, bad man. Bad man haste, bad man. Bad man, bad man. Tunakuja na kibuli van. Tinted black in a blend to go giza. Mugi yangu ni battalion. Tufauti na karao tu ni uniform. Tumebonda ukicheka tunaklik. Oda ndomboka inafanya tunaik. Kama uwezani na consequence ama street. Shortcut, yuko na maziwe mrefu best day. Ini haste easy bills, lazima zigate pain. Nina balls, leather jeans, lazima zigate lean. Buta crawl kama snake, ukibisha na nafair. Huruma kidogo itafanya tulale kidali. Ini haste easy bills, lazima zigate pain. Nina balls, leather jeans, lazima zigate lean. Buta crawl kama snake, ukibisha na nafair. Huruma kidogo itafanya tulale kidali. Pulupi na bully van. On a mission I'm to teeth like a militant. Tint class non-visible. Ski mask, mama sprays and me rifle. Pulupi na bully van.
On a mission, I'm to teeth like a militant. Tint glass, non-visible. Ski mask, mama's prayers and the rifle. This a bad man haste, bad man. Bad man haste, bad man. Bad man haste, bad man. Bad man, bad man.
Tume pull up tena vu like kwa daylight. Fully pinned to mwa bebe adi ma canine victim. Cooperate now save time. Boulevard na digiza to ashi headlights. Nimepiga maombi na pills. Round in a piece. Dish empty night after a dish. Fikiria dayano kitai ku resist. Ina nawa tuko na mbulu 13. Invisible na bado wanatuwana. Kisema ni ya mdomo tutashona. Si cold waju already nko na cold heart. Nene ingiza jutu nefanya na program. Rifle ni tall. We no fear at all. Haste in seconds and then tuko gone. Na ki rifle ni tall. We no fear at all. Haste in seconds and then tuko gone. We no fear at all. Haste in seconds and then tuko gone. Na ki rifle ni tall. We no fear at all. Haste in seconds and then tuko gone.
Pull up in a bully van. On a mission I'm to teeth like a militant. Tint glass non-visible. Ski mask, mama's prayers and me rifle. Pull up in a bully van. On a mission I'm to teeth like a militant. Tint glass non-visible. Ski mask, mama's prayers and me rifle. This a bad man.
Bad man. Bad man is bad man. Bad man is bad man. Bad man. Bad man.
Boka
mo.
Boka boka moka dova.
Na DVD na msundi ya CD na chujo ndani ya church ndo mwende mjiridim. No kilalishia miss one time na delete. Na nikakuwa na shing, takushing, utablidu. Kijaribu kutupeana chini ya maji. Skills ni za Navy Yami. Yaga bigi brown brown ni kama tuko Miami. Confused, Santa Forte ya nani. Teja ni double na situ na shido 1-5. Si lazima steam atindo come to fight. Before nyembe kolabo na zani unajua price. Mekumak, takongusha on site. Funga belt na cannabis ready for flight. Next up na land kwa set right piece of cake. Na bado na chukua big bite. Black night cause I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect tagging I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect tagging. Ati Batman I know want attention. Elevate man them never fall. Says this is the difficult destination. Nikona kingu I see kololi at the top. Ati Batman I know want attention. Elevate man them never fall. Says this is the difficult destination. Nikona kingu I see kololi at the top. Kama Nicholas Nam cage. Nikona bolts ama guts instead. Do I see your man liyuko na bolts as your grips. Haga see your size pia tunangalia shape. One step, nasema grace. Boka doba man, fuck the fame. Kama bed nego, mnari niko on flame. Sukini pata na chip, neza explain. Kama zi, mi sirogi, zi. Mi nambogi, utuoni, zi. Zini chachi shia, nda kueka kofi. Mudungi ya kabuti, nikipele kwa koti. Misturuki, misturuki, zi. Ka ningori, misturuki, zi. Nadil nae one man, deli jioni. Sina kiyo kuwa bad man, misi jioni. Kama magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect tagging I'm a magnificent tag. Tagnificent.
Kidi inakubanka lava. Nido talk shota ni nambogi ya mashata. Shangzi natema shinda warkaka. Kabareta minatema kabareta ini mbogi tuka mongo tunamedi na mareka. Lila na big up moriongori we ninjicha. Big up moriongori na manjicha. Boss 20 DC ni atar. Videbu zangu bado ziko double. Sanka na dai kama kila karat. Zidira ba ukidigi entourage. Chati chati ni kubanja kama parrot. Anza kupreka siku ya sabat. Wanagwaya hizi street mini wolod. Wese toka efa juwa nisha wa mark. Na kustep kushinda rudi ya tamak. Kijo dati usijali mini pavat. Legende nga mali imewasha hazard. Inimbo kiko kine na ina clappers. Bado na purura dochi. Moriombo wakini brush na masoki. Mido CEO wana meze ya dosi. Wese toka nikimok na kikosi. Sare vile umeme ya kaiforia. Kilanda pa mtu badu kuroria. Kicherezi minaishi kama waria. Tukija kukame huha kame huhia. Ndege gana kurikava. Kidi inakubanka lava. Mido talk shota ni nambogi ya mashata. Shangzi natema shinda warkaka. Kabari
kabareta minata makabareta ini mugitu kwa mongo tuna medina mareka dela na big up moriongori we ninjicha big up moriongori na manjicha
yang zangu sinaleta pesa lini pepa ndogo nikisota bila mkuchuu unatokwa PR mingi ya masi uleta misi walo kukula ketepa tanipata lift nikitepa izi ndepa beba translator Boki boki mechipin kila sector Niki step na kiskepta Boy ata meet his maker Mtu bada mtu mboka Kriyai wana ngamna ni motherfucker Izi sinku kwanguza na kidasta Super nimeteka mtu wa pasta La scenario tulihepa na sadaka Kujindasu Madagascar Niki bonda na geuka warkaka Hawana riang sina time ya machaji Bila mimi kukublesu zikafi Ukibonga badu na kulokapi Ina yangiso na mabantali Kari yangizi choche kambali Shukliza kigwangi niko ndani ndani Uli niseti nikakubali Nikikupate takuwa hatari
Ndege gana kurikava Kidi inakubanka lava Midoto shota nina mbogi ya mashata Shangzi natema shinda warkaka Kabareta minatema kabareta Ini mbogi tuka mongo tunamedi na mareka Lila na bigo moriunguri we ninjicha
Marl, 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 Marl.
The station that keeps you rocking with today's hottest music and yesterday's.